It's a Wagon Records.
What up the board?
I'm in my field, baby. Yeah. I'm using my chisel, you know. The answer was our car. I'm a Zibachi Sony, no. Saitiwa kodi simunga kururuke hey, oh. Nyumba zano masepting tanki mapopa mapopa so bamene ena akugona ninjala amuzivachisoni no ndihantu osauka ino muzivachisoni no ndiampa wiwo Achina zake yundinu kuberantu obuziga Achina zake yundiwe kuberantu obuziga Biliano mulibebe na pake poti muna tandizaku Posauka mukate mwatandiza mumahitana Atolankani akujambuleni basi ena ake akuyamikileni Zoti kumamba kuli munu kudaiwala Amuzivachisoni no Ndiyantu osauka Ino muzivachisoni no Ndiyampa wiwo Achina zake yundinu Kuperantu obuzika Achina zake yundiwe Kuperantu obuzika
Kara zake Kutanda uzao, ukale wa mpope, ai ai Ukozo kala wadazi, wampala Wachimimba, kala bwana Niweza keyo basi Ngari ukuba
Niweza keyo basi Ngari ukuba Amuzivachisoni no Niantu osauka Ino muzivachisoni no Niampa wiwo Achina zake yundinu Kuperantu obuziga Achina zake yundinu Kuperantu obuziga Achina zake yundinu Niampa wiwo Zake yundinu Achina zake yundinu Hachina zake yo